magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa si rasmi ah looga daahfuray xarun ganacsi oo casri ah oo loogu magacdaray Sanabil Company, taasi oo gaar u ah in lagu iibiyo adeegyada sida mobilada. Daahfurka xaruntan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ugu horreyn, maamulaha Sanabil Company ayaa faahfaahin ka bixiyay daahfurka xaruntan iyo adeegyada ay bixin doonto.
Mobile smartphone ee sheenas oo cusbe qofka macaamiil ee mobiladaas ay talasiya mobilad madalisiyo yani meel leeyahay oo siismo wala ma macna iska yar yaraaye een meel oo bees badan hal mar la dhiibay mobile madaas kadib la xadaad jariya laha abjari yani meel ku weelahay qofka maalintii hal door isku dhiibay mayna helay mobile oo casri ah oo haddana la jaran internet free iyo ku hadal free ah waa anta biska jaran yelasiye mobiladan door nooc ka jal jaran ee midna mobile hadda diyaar niga jaran oo casri ah hadda mobilada kal u ningsi higa ka dar doono meeku mid ee oo may leeyahay soo dhawaan process kan iga jar sida may leeyahay iPhone-dan iyo Ultra Samsung Ultra ga iyo may leeyahay process kan iga jar ha socdan mobile kan leh hadda diyaar ee mobile casri ah waa oo hadan gudan dambuyeen waa mobile qaaday oo cusub qaaday maanta $1 isku dhiibo oo internet free iyo ku hadal free ah baadi baa laas inta bas la jaran ee waa meel yar oo bulshada noo noqon karta neeyana yaani bulshada ma iska jirtay dadku oo hal mar bees joog in iska sii korna yaani reer tabareed iska walaaw yar ku xamaalado oo meel yar oo hal mar bees wada helo korna iyo arintaasay jirtay dartay in maalintii uu hal dollar isku dhiibo mobile casri ah oo sel arintaas dartay ee barnaamijka shirkadda abaabulay shirkadan saasay lan sameey een xaruntiina Koonfur Galbeed ee
banka kale mas'uuliyiinta ka soo qayb galay xarig jirkan ayaa bogaadiyay maamulkii ka dambeeyay aasaaska xaruntan
waa mari aan hanbaliyay shirkadan cusub oo la yiraahdo Sanabil oo meel leeyahay ganacsi cusub degmada Baydhabo halka kordhiyay farxad aan ingaata aanu ka hadlo maamulka degmada iyo guud ahaan bulshada farxad gooni aan ingaata wal cusub markaas wali la faday bulshada inay fikir cusub sheenan ganacsiga lanku meel leeyahay xanji galo aniga Baaris leh xanja ka fure aan haanay sida amal fikir cusub la sheena iri giliyana hambali meel leeyahay iyo bogaadigaana indiraan iyadana ka faraxsanna ka dowlad hoos ahaan wali diyaar aan inaa inay wal alla wali oo meel leeyahay documentation ee oo lanku baahnaa inay fuulayna
bismillaahir rahmaan rahiim sharafiin aniga tagay kani aan ku qayb galna xarig jarkan aan sameeyahay shirkadun leeyahay Sanabil ee ku shaqeeya arrimaha deen bixinta gaar ahaan mobilada runtii may ku mid tahay horumarada ganacsi ee ku hirgalahay degmada Baydhabo iyo guud ahaan Koonfur Galbeed gaar ahaan ganacsiyada yaryar taasoo laf dhabaraya guud ahaan ganacsiga meel leeyahay guud dalka hadda waayana meeba kala dardaar imaanayay in adeeg tayaysan iyo qanacada macaamiilka ilaaliyaan hadba baahida maaragnay markaas yani baahiyin bulshadana ku shaqeeya
ee aan dhawaan maasi ee meeqa farax sidaa in ee qaan ee business kun ee ganacsi kun oo ee shirkadun Sanabil inta ka soo bidi oo ee noo suboona ee dadka ka dirsiyo ee telefoonada khaasatan telefoonada oo smartphone ka dhan wilba si ka hela lahayd dadka u adeegsadaan business in adeegsadaan marka in ee dadka ku ulsta dadka in la wilba baas oo fuul ee telefoonka dhiibiya dibsha jari mad in telefoon taqsiid oo macnaha ee roo ee ni tartiib aan isku dhiibas.